ururka Hizbullah oo ay Iran taageerto ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qasa 8 bilood ka hor waxa ay weerarada isweydaarsanayeen ciidamada Israa'il. Ururka ayaa sheegay inaanay joojin doonin weerarada ilaa ay xabad joojin ka dhacdo Qasa. Wasiirka gaashaandhigga Israa'il ayaa ka hor intii aanu ka soo dhoofin Israa'il waxa uu sheegay inuu la kulmi doono dhigiisa wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken. Horaantii bishii Juun, Hizbullah waxa ay beegsatay magaalooyinka iyo saldhigyada military ee Israa'il kadib markii ay Israa'il weerar ku dishay mid ka mid ah taliyaasha ugu sarreeya Hizbullah. Ergeyga Mareykanka Amos Hochstein ayaa toddobaadkii hore booqasho ku tagay Israa'il iyo Lubnaan isagoo isku dayay inuu dejiyo xiisadda iyadoo ay sii kordhayso gantaalada ay isweydaarsanayaan labada dhinac. Qaar ka mid ah saraakiisha Israa'il ayaa u arka in hoos u dhigista howlgallada Qasa ay xiisaynayso ciidamada Israa'il fursad ay kaga hortagaan Hizbullah haddii Israa'il ay weerar dhulka a qaado ama ay xoojiso duqeymaha dhinaca cirka ah. Madaxa guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka Israa'il, Yuli Edelstein, ayaa axadda maanta u sheegay raadiyaha ciidanka ee Israa'il in dagaalka Hizbullah uu noqon doono mid adag. Wasiirka gaashaandhigga Israa'il ayaa oo xubin ka ah xisbiga Likud ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay isku dhaceen ra'iisul wasaaraha isagoo oo ku baaqaya qorshe cad oo dagaalka Qasa ku saabsan.